Kila text iliyotuma nilikausha, tukikutana sitaki hata story. Ila bado kunipenda ukuchoka, oh baby. Niliuchana moyo wako kwa ushona, macho ya moyo wako yaliniona mimi tu. Niamini penzi langu utapona, oh majuu, yeah. Hata ulipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi hata ukiwa mbali mchepuko. Ulipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi ukiwa mbali mchepuko, yeah. Baby rudia, rudia unipende. Baby rudia, rudia unipende. Naomba rudia, rudia unipende. Naomba rudia, rudia unipende. Baby rudia, rudia unipende. Baby rudia, rudia unipende. Naomba rudia.
Taratibu mama famia geti, na kupenda nimeoa tambia benchi. Nyoka jibu fupi famia nyeti, usinijaze mwenzako mina jambia gesi. Sulisema utawekelea Big D, penzi ukoleze kama mchikiji pendo. Tabia kuchezea Big G, tika Big D ya kukomandi kutitendo. Aa, usilete complain, wendo manzi yangu manze. I swear, usinilete, hizo mkambi wangu manze ipapangi. Mwenzangu anapakuwa na gia tamu, nataka nijue, jue. Zingatia kuwa mwenzako na watoto nimeoa, na nataka nijue.
Baby rudia, rudia unipende. Nya nakumbuka kumeshi kucha ndo nakumbuka shuka. Upendo wako ulinipenda sikukupa thamani. I think it's too late. Naona uko jimu na mposti uchoki. I think it's too late. Uko nae out na mashows tunapusti. Hata lipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi hata ukiwa mbali mchepuko. Ulipoleta gift isi kujali, nikataka uwe sachi ukakubali. Nilikutreat kirahisi ukiwa mbali mchepuko, yeah.